Hola sizwe, ya umphola emeyathini le-topic iyangihlekisa but eqinisweni ukudla kuyahlukahlukana. Kukhona ukudla okudlekayo kubanda kube mnandi, kodwa kukhona futhi okunye ukudla kukuthi akudleki uma kushisa. Mina ngiyithandela ukudla nje okumekisiwe. Uyabona, uma kuthiwa i-Sunday food bakushaya ngabomabeetroot, kuhlangane nani nabo ma-potato, kuhlangane nabo stew. So ibhitruthi ayikwazi ukushisa, kodwa i-stew kufaneke sifudumele, sifudumale. I-rice ayikwazi ukushisa, ukushisa ilimi leya nto, kumele ibande. Kodwa uyabona ukuthi i-mix khona inhlanzi, wadla inhlanzi bayithanda abanye ibanda, njengami ngithanda ibanda. Kodwa uyifaka phakathi mhlawumbe kwesinye isikhathi kwe-rice or kwamakhanakhana wakho, kwabanye bayifaka phakathi kwama-chips, kodwa mina ngiyithanda yodwa nje ibanda.